I've been out for some time. I've been out for some time, but I'm back in the game and I'm aiming to take what's mine. Nguyile makasana, yeah, nguyile makasana. I've been out for some time, but I'm back in the game and I'm aiming to take what's mine. Nguyile makasana, and like nguyile makasana. Nguyile ngizophakamisa igas lami. I've been out for a while, now I'm back in my hood. Nguyile ngizophakamisa igas lami. Igas lami, igas lami, igas lami. Nguyile ngizophakamisa igas lami. I've been out for a while, now I'm back in my hood. Nguyile ngizophakamisa igas lami. Igas lami, igas lami. Ngizama ukuphakamisa igas lami. Abe ngingekho for a while, ngihlanganisa imali. Ey, angisepayi, ngihlanganisa iplan. Ey, for real, ngikhumbule emakhaya. Manje sengibuyile, ujabulile umama. Bajabulile kasukuba nami. Nami ngijabula, ngifuna ukuqamba amanga. Nkosi ngithethelele izono zami. Ngabuya nge-new wave, it was like I'm from the grave. Tava the way that I pave. Oh Lord, I pray, answer all my prayers. What can I say? Ngifuna ukuba famous, angifuna ukuba anxious. Khathela my favors, ekugcineni you blameless. Lokho ngikubona ngama neighbors. Ile zinto abazenza kithi bangama backstabbers. Acting like they love us, kanti nje they hate us. And babulawa yi jealous. Tell umoya Jesus. Tell umoya Jesus. Nguyile ngizophakamisa igas lami. I've been out for a while, now I'm back in my hood. Nguyile ngizophakamisa igas lami. Igas lami, igas lami, igas lami. Nguyile ngizophakamisa igas lami. I've been out for a while, now I'm back in my hood. Nguyile ngizophakamisa igas lami. Igas lami, igas lami.
First of all, let me welcome Villa. Jabule abe yetu nkwa telefikcha. Aha, welcome back my nigga. Shugu minkunda pela tina masfiga. Aha, kuma ficha siya kila. Kanti tina ungas nigga. Ila mapupe swa pila, yeah. Ila mapupe swa pila. Angiti songes na mapupo. Songes na mapupo. Umagunzi makulega ma. Unafumu kulega ma. Angithi songes namaphupho. Songes namaphupho. Uma kunzima khuleka ma. Ungavumi ukuhluleka ma. Ungavumi ukuhluleka ma. Angithi beka idolo phansi ubokhuleka. Ubokhuleka ma. Angithi beka idolo phansi ubokhuleka.